no ya busungu ikabyanga utungulu mu kiyungu
lingwana fesha
mutima gwamwe gwe bamenya bazadde bamwe benvumaganya future we fate muzika
omanyi muli bakujjukiza
abaloga befula abayamba tubamanyi butabagamba abafune namba yange mwalya jababulo kinga muchata ipinga nawe atamanyi nti omukazi awebwa tujayo kasolomu gye kulya binyebwa oba sikyo wuwo ku mande olwokunamukansempeewe
nakowaze ng'omuntu kati neeraga laavuze ng'omuntu nakowaze ng'omuntu byayiravuyu biyamba gwe ng'omuntu
kati mwewumuze tewali kye muŋŋamba mwewumuze kati mwewumuze daba n'obulamu bwange mwewumuze kati mwewumuze tewali kye muŋŋamba mwewumuze kati mwewumuze ndaba n'obusente bwange mwewumuze boogera ku kitangattako tafaali nina mumwa si kiŋaŋaali bontabula ntusakala nga kanzaali tontabula wewumuze tewamanyira nasenguka n'enfaayo nagwa history najyenkola byafaayo tomatira
ani afaayo
tontabula wewumuze dia x wewumuze sikyalya manga yo sitaxi wewumuze zenawe siddemu oyo sexi wewumuze
omanyi muli bakujjukiza nakowaze ng'omuntu kati neeraga laavuze ng'omuntu nakowaze ng'omuntu byayiravuyu biyamba gwe ng'omuntu
kati mwewumuze tewali kye muŋŋamba mwewumuze kati mwewumuze daba n'obulamu bwange mwewumuze kati mwewumuze tewali kye muŋŋamba mwewumuze kati mwewumuze ndaba n'obusente bwange mwewumuze abaloga befula abayamba tubamanyi butabagamba abafune namba yange mwalya jababulo kinga muchata ipinga nawe atamanyi nti omukazi awebwa tujayo kasolomu gye kulya binyebwa oba sikyo wuwo ku mande olwokunamukansempeewe
nakowaze ng'omuntu kati neeraga laavuze ng'omuntu nakowaze ng'omuntu byayiravuyu biyamba gwe ng'omuntu
kati mwewumuze tewali kye muŋŋamba mwewumuze kati mwewumuze daba n'obulamu bwange mwewumuze kati mwewumuze tewali kye muŋŋamba mwewumuze kati mwewumuze ndaba n'obusente bwange mwewumuze.